Yeah. So I see you up to the party on the microphone. It's been a long time, man. Makeke family. Walojidai walijidai na sasa kimeumana kuramba kisogo pepere na kusema sana lalam zao hazinigusi kwa kila namna waarifu mziki kwangu mini o maana walijikuta watamba kumbe wanatamba wanazidi kushangava nguvu na vikisamba dhamira mauhui zatapakaa kapamba wafaham misiku fikia hapa kupumba basi tulia tuliza boli acha haraka naifanya mambo ipasavo nipate baraka tabia zao chafu unokoka vibaraka sura kama vira Raka Cliff, she a liwa paka Tulifunzwa hivi tangu enzi za mababu Tenda utendalo bora kumbuka adhabu Malipo hapa hapa na kwa mola ni hesabu Na matendo haba haba pia uja za kitabu Wacha mapepe na ifanya makeke kimakeke Take sita keki meza kitema nisicheke Usishangae ukiniona niko fizikali Joe maskani unipate kwenye tizikali
Na washika mashati na wapeleka kati Na mikakati rock and roll town Iku yani vile iku Nivyo iku, ilivyo Umshakalaka bum bum kirasta Umshakalaka bum bum watadakta Umshakalaka bum bum kirasta Umshakalaka bum bum watadakta
Mbeleke pweza hizo choko choko zako Kwangu tateleza, utanguka kitako Hapa hakuna kucheza, mazangu ama zako Na nisha wapoteza wala hakuna misako Walipanda, wakashuka, wakanyacha pale pale Wakahanya, wakaruka, bado nfadunga mishale Walidhani wako mbele, kumbe nisha wapita Kukicha ni kelele, nisha washinda vita Mistari, mizani, imesha panda kichwa Wamesha jua ni nani, anefunza maticha Ni yule master kisu, anechinja marapa Wanabaki wakijisifu na Washa pasuka msaba Mula moja bada moja Ndiyo utamwa karanga Ukija kwangu utangoja Utabaki ukijipanga I'm the man of the people Bado wanashanga Nishakali ya muda Niko mbele ya masa
Na washika mashati Na wapeleka kati Na mikakati Rock and roll town Iko yani vile iko Nivyo iko Ilivyo Umshakalaka bum bum Kirasta Umshakalaka bum bum Watadakta Umshakalaka bum bum Kirasta, umshakalaka bum bum Watadakta
Ni mwalimu kwenye klasi, wanafunzi ndunye Niteme kudiskasi, sitaki mtu asizie Leto zembe ufeki shenzi, usara za bibie Chasema mtu mzimo yoke sare msipatie Kibizo pepo kaza mwendo soma mchezo Wazim ni wazim, so lazima kote makopo Na kwa rapa msio na mana Tuwezi share mic, tunajwengi majwensi Tunasha mwengi kila site G-I-A-A-T Giant, una balance tu maswala ili daily kuchange diet Kilaji boost, mzuka tukosi power Huku ni rap na shinda lafu knowledge unegawa Hato kiposti kifo, FB bado atalike Kuka tangu bado niko kama Adidas na Nike Tunashusha unafiki, tunongeza rakati Hop kali, huku tazima stima kwa mali
Washika mashati na wapeleka kati Na mikakati rock and roll town Iko, yani vile iko, nivyo iko, ilivyo Umshakalaka bum bum kirasta Umshakalaka bum bum watadakta Umshakalaka bum bum kirasta Umshakalaka bum bum watadakta
Ah, oya J-Crack Wambio gali ni ule ule wasingangania kiporo
Shabigi
Na Master Horo
G-I-A-A-T Giant
Makeke Family Yela Yela